raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu Jubee Horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessaa irra deebine isin dhageessifna. Oduu torban kanaa keessaa kan ijoo ta'aniin jalqabna. Koreen gidduu paartii dimokiraasummaa ummattoota kibbaa ibsa baaseen guyyoota 10 walitti aanuuf walgahii geggeesseen haala nageenya biyyaa haala ardiif sadarkaa addunyaan waliin wal bira qabee gamaaggamuusaa beeksise. Dhaabichi gaaffii naannoon nuufa uumamu jechuun ka'e ragaa qabatamaa irratti hundaa'uudhaan hiikuu akkasumas uummaticha bifa hirmaachiseen baatilee 7 qorannaa geggeesseen irratti mari'achuusaa tuqe murtiin uummataa naannoo sana hirmaachise akka darbullee beeksiseera. Hayyoonni ibsa sana irratti hirmaatan ibsichi ifaa miti jedhu. Nagaaf tasgabbii gama laaleen garuu dhaabichi ejjennoo inni qabu sirrii ta'uu ibsanii gaaffii of ijaaruu irratti ibsi kenname garuu dhaabichi ammayyuu kan hin jijjiiramne ta'uu calaqqisa jedhan. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos namoota dhiyeessa.
Koreen giddugaleessaa sochii dimokiraasummaa uummattoota kibbaa guyyoota 10 dabraniif walgahiilee walduraa booda Finfinneetti geggeesseen haala siyaasaaf nageenya biyyaalessaaf naannoo keessatti bu'aalee gaggaarii agammaatti argaman kanneen qoran dhimmoonni tokko tokko jiraachuu dubbata ibsii paartichi baase. Ogganummaa ihaadegiif hirmaannaa uummataan kan jalqabame sochiin jijjiramaa akka hin garagalleef qaamonni martinuu hafuura itti gaafatamummaa qabuun socho'uu akka qabanillee hubachiisa. Akka bulchiisa naannootti ijaaramuun mirgaa saboonni heeraan tumameefii jiru akka ta'e akka hubatu kan dubbatu ibsa ejjennoo sochii dimokiraasummaa uummata kibbaa kun bulchiisa naannoo ta'uudhaaf gaaffilee naannoo isaa keessatti dhiyaatan koreen giddugaleessaa yeroo fudhatee akkaataatti gaafatamummaa qabuuf tasgabbiidhaan kan qoratee ilaalee fi irratti mareetti ta'uu dubbata. Sirni federaalaa caalatti akka cimuuf itti fufinsaan qabsaa'uuf ejjennoo qabaachuu isaa fi hojiilee murtii haqaa hojiirra oolchuu irratti rakkoolee uumaman furuudhaaf akkaataa uummatoonni waliin hojjetaniitti qajeelfamawwan hedduun akka ba'uuf jiran illee dubbatee jira. Kan ibsa sana ordofan Hawaasaa Yuunivarsiitiitti barsiisaan seeraa obbo Filaattaa Giggiisoo ibsichi walmormisiisaaf kan iftoomina hin qabne jedhanii paartichi ofuma isaayyuu deemsa jijjiramaa keessa hin galle jedhanii jiru.
የሚገርመው የክልል ጥያቄዎችን በተመለከተ የሄደበት አግባብ ነው አንደኛው ምን ይላል
ከነመጥቡ ጋፊሌና ኖት ይጃረሙ ላልቺሴ እኒ ዱራ ከነላለታ ቆረና ሲያሳዋር ረንዴቢያ ቆረና ሳንሳዋረት ጌጌሴ ገረባቲሌ ተርባፊ አዮታ ቆረቺሴ ደምሲሳ አመነማ ተይከንተይ ba'iisaa irratti illee dubbadheen jira naga'ee jira kun jedha. Ba'iinsaa maal akka ta'e garuu waan ibsa hin qabu. Irratti mari'adhee kallattii kaa'ee hin jirallee jedhee jira. Karaa biraa immoo maal jedhaa murtii uummanni marti irratti mari'achuu danda'u gara fuulduraatti murteessaa jira. Qorannaa uummataa godheera yoo ta'e eega jedhee kana booda immoo murtii si'achi irratti mari'atamuu murteessachuun ofuma isaayyuu wal dhaadhaa jedhu.
Paartiin Dimokiraatawaa Amaaraa yookaan immoo ADEPPAN obbo Yohaannis Bu'aa Yaalaw ittaanaa durataa paartichaa gochuudhaan filateeraa jechuudhaan maddeen oduu Itoophiyaa gabaasaniiru. Kabiroon immoo obbo Tamasgan Xiruna miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartichaa ta'anii akkasumas immoo obbo Agenyaw miseensummaa koree ihaadegitti filatamaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haaressamni siyaasaa mootummaa naannoo Affaariin geggeessame kadantaa saba bal'aaf ilaalcha hin kenniniif kan saboota gidduutti akka wal dhibdeen uumamu taasisu jechuudhaan paartileen morkattootaaf kanneen ilaalcha isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan jiraattonni magaalaa Saayitaa dubbatanii jiran. ቀቀውን አጋማን ከነረት ፓርቲ ታይታ ሀርካ ቀቡ ፓርቲ ዲሞክራሲማ በያለሳ አፋር ራዲዮ ቢያርጋችሁ ገረቶር በንተኮፍ ደደብሴ ያለ እትምልኮፍ ነጀረ ገባሳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ አዲስ ቸኮል ድራታን ፓርቲ ዲሞክራሲማ በያለሳ ኡመታ አፋር ኡቡ መሐመድ ዳውድ አከጀረንት ጅጅረምንናኖ ሰናፍ በየትከ ሰጥ አከዱፉ ደርገጎን ወሬ ገመቃሊ ከፈለኒሩ ገሩ ናኖ ሰነከ ሰጥ ጅጅረምንህንፍነ ጀራን
አሁን ሰዓት የክልሉን የገዢ ፓርቲ ማለት ያፋር
ቢራ የሮማ ፓርቲን በየቡልቹ ከናኖ ሰናጀቹን ፓርቲን ዲሞክራሲማ በየለሳ አፋር ጅጅረምን ንገጌ ሳጅሩ ኡመተ ብረት ፍደተማ ዳባ ከንፈፍ ፈዲ ኡመታ ያደከ ሰከንን ገልችን ፍሩማ ገሬዳን ከን ኦፊጃሬ አኩመ ዱራኒ ጅጅ ረመዳንታ ኦፊ ዱርሰ ዋንታኤፍ ኡመተ ብረት ፍደተ መንቀቡ ጀራን ኡመተ አፋር አኩመ ኡመተ ኢትዮጵያ ከነን ብሮ ጅጅ ረመከነራ ምርገቡ አርጋቹ ቀባ ከንጀራን ቦ መሐመድ ፎየ እንኒ ጫሳ ታሲፈመ አደም ሰውጎተ ድግደሚ ቶርበንደር ባኒ ከን ሆርዶፈ ፓርቲ ለሞርሚቱ ሞጋት ከን ቆድ ፍራፍ ቡአ ናኑ ማረት ከን እንዳይ ዳጅቹን ኮመቱ ገንደተኩ ከሰት ሐለ ኡመመለ አከፈከኛ አትካሱ
አባቱ የቀበሌ ሊቀመንበር ልጁ ደግሞ የቀበሌ ስራ አስኪያጅ ደማድረክ ከፍተኛ
አባ ድረታ ገንዳ ኢልመሞ ቡልቻ ገንዳ ተኡን ሞርሚ ኡመታ ካሲሴ ከነስ ኡመት ቺሪራ ሞርሚ በኡን ኢብሰቴ ጅራ አማ አማት ገሩ ዴቢን ከነመንጅሩ ጀዳን ፎየንሰ ጫሳ ቡልቺንሳ ጎዳሜን በለይሰኒሩ ጀዳሙዳን ነሞኒ አንጎራ ካሰመን አደምሰ እቲን ኢሳን እቲን ጋፋተምነቱ ጅጅራ ማዱጋት ጀቹ አከን ደንዳምነ ታሲሴ ጀዳን ነምኒ ያደከነን ቶኮ ፎየንሰ ጫሳ ገገሰመ ጀዳም ቶኩማ ጫላ አደዱማ ነገኝ ጫላ ወልት ቡኢንሰ ከንፊዴ ተኡ አከሰት ኢብሰን
ያፈር ህዝብ እንደምታቁ ጎጎሳ ይተደራጀ ህዝብናን
አኩመ በከሙ ኡመቴ አፋር ጎሳን አደደበኤ ከን ኦፊጃሬዳ ከናፍ ጅጅረ መጎሲ ጎሰራት አከከ ኡጎዱቱ በከ በከተ ሙለታ ከይሱማ አናሌ ሀንገቶኩ ከይሰት ነሞኒ ገሪ አንጎሞቱማ ረቱራን በጀተሞቱማ ፍደተኒ ቦሰነ ሴኑዳን ጎሳፍ ጎሰ ወልት ነቃጅሩ ጅጅረሙም ቲኑታፌ ኡመን ኢቱ አጀፈሙ ባታኒ ማልታ አጀዳን ከይሱማ ፋይዳና ኖንሱን በከተርሲሞ ተኡ ቀቡላልጅሴ ነገኝ ቡኡን ሁንዴ ነጋፍ ተስገቢ ቢያ ዋንታይፍ ፎየንሰ ጫሳ ቢዮልሳ ኦጂረ ኦልጁረ ጥቂያ ፈትከነመ ገማገማሙ ቀባ ጀዳን ኡቦ መሐመድ ፓርቲሳኒ በከቡኡን ኤርጋ ደበርሰኒን ጫሳና ኖ ሰነከይ ሰትድሪ ፈማጅሩኒ ባላለ ፈነ ጀዳኒሩ ፓርቲን ቢየቡልቹ ካናኖ ሀተተማን ጃርሶሊ ቢያ ሃዮት አቦታ አመንቲፍ ፓርቲ ለሞርሚቱፍ ቃሞቲ ሐዋሳ ዲሚሳን ኢላለቱ ማሪ ኦፊታማ ተገገሱዳን ፎየንሰ ጫሳ ቡልቺንሳ አከገማገሙ ጋፈተኒሩ ጅራቱ መጋላ አሳይታ ከንታን አደፋጡማ አሊ አከስጀዱ
ታውን ዝምሰራ ነገር በጣም ከባድ ነው የተማራ ኃይል እየበዛ የተማረ በቃ ቦታ ላይ
ሆጂንም ሞጀ ተማጅሩ ባዬ ኡልፋታዳ ነምኒ በራተ የዱማቻ ዴማ ገሩ ሆጂንን ጅሩ ጎሰጎሳን ወልገርጋሩ ቱጅራ ሆጂን አከሲዮ ሀፌ ማለ ገረፉ ለድራት ደርገጎኒ ማልተው በከወል ገይትስ ነንዱበት ደገሩ ኦጂረ ዋንት ኦሉን ጅሩ ደርገጎኒስ ገረንታኔ ጦፋማ ጅሩ በረታኔ አከዋኒን በረኔ ተአጅሩ ጀዳን ጅጅረ መሰነ ኡመትች ገራጉቱን እናስመተ አብዲ ወሊን ቱሬ ከንጀዳን በሬሳ ፓርቲ ብሊሱማ አፋር ኦቡ ሀምፍሬ መሐመዲ
ባጥቀለ የተማረ ተብሎ አንዳንዱ ልንድ የለለም
ወሉማ ገለ ነማ በረት ጀዳሜ ካንሳ ሙጠኖ ከንን ቀባን ዋይ ኡመታ ከንን በክነዳ ፓርቲ ቢየቡልቹ ከሰረኮን ዋንጅሩፍ ጀጨ ረሄዱን ሳኒ ከን ኡመት ኢሳንኑፈ ሰባቢንሳስ መላመልቱማ ራንከንካይ ኡመት ኢሳንኑፈራ ጅጅረመ ከና ነሞነከሲ አከታይታ ገድ ኢሰንበርባዱ ካንሞ ያደጎሱማ ከነን በበል ኢሰኒ ከናፍ ፓርቲን ቢየቡልቹ ጅጅረመ ከን አከንት ኢላሉፍ ኡመት አከንት ኢላሉ አዳ ሃለ ረክሳ ከይሰጅራ ጀዳን ሃሌ ነገኘና ኑኑ ያደሰ ከነን ጀዳን ናኑ ሰነከይ ሰትረኩ ሃማኑቱን አቀብንዱር ሞቱማን ፌደራላ ጅዱ አከሰይኑ ጋፈተኒሩ ጀዳ መስፊን አራገ ደሴራ በቀታ ኢትዮጵያ ሸንተሜ ሰደት ከን ማን ምርቲ ቢየት ዴቢሱፍ ጀቹን ቶአት ሃንጋር አርከ ፖሊሲ ጅራቹ ቱጋባ ሰሜ ጀዳ ጋልሞ ዳዊት ጋባ ሰናይሮቢ ራኑ ኤርጌን
ዱመጃዶ ለሰደርበ ከና ጋፈድ ደሚ ሰገሊ ቱሬ ወጅቶኒ ዋጅረት ካከሙቱማ ኬንያ ለምለ ኢትዮጵያ ሸንተሜ ሰደት ማነቶኮ ከይሰት ከን ሳንቶ አንኑ ጀለ ወልቻን ለሚሊኒ ኢትዮጵያ ኮንሴረና ለገረ ኬንያ ከዱፋን ዮታን ናይሮቢ በከካዮ ለጅደም መነከይ ሰጥቀውመኒ ሰነቦደስ ከመሰደር በከና ማነምርቴፍ ከዲያታን ዮታን ማነምርቴ ኬንያ መከድራ አከብየ ሳንት ዴፋ ሙርቴሱስ ወሪኩንገሩ አማ ዋጅረ ፖሊሲ ኬንያ ከስጅራ አጅጃ ዋጅረ ፖሊሲ ካዮ ለ ከበከለ ሚሊኒ ኢትዮጵያ ኩንጅረኒ ኮማንደር ኮዝገይ አከስጀዱ
I've just hosted them. They were arrested by officers.
Commander Kosge Wanjelan, Warri Wajira Tikaasa Ankabani Asfidanin, Wajira Polisi Kenya Tikaabne Jirra. Manamurtees Gefe Maniru, Garabi Yati Dave Famud Egu Tijiru Jadu. Lemmeleni Tupi Akun Kabamani, Erga Wajira Polisi Kayo Legaani, Gara Manamurti Makarra Gefe Man. Yogo Dantunikun Manamurti Kanatid Adachab Diatan, Lalata Oromur Adachakana Ratti Jolle Kanafafani Ke Jabir Shea Ismail, Waay Gu Dantutakana Gafat Enture.
Namoni Kuni Lammi Tupiatani, Namota Yiro Gara Gara, garana Kenya sinani ege jadan bakatokotu walite kaba wari isande debisukun bakatokoti walito do debisani namni shantami sadeti kun iddo tokko kabame dame tika Kenya tinjeju
tole wari kun esa kabame
bakeni sani tikaba mane area ma kayole kana manahara hara ijara jiraniti mana ijari san umatin ka mana finchane ufke sankamne ka bishan ufke sankamne baka kasi tursi sa warra kana yero lama sadin takka bakke nura jirani jettin utimti jollen bakke man isan ti jiranu bakke wal fakkatu akana kana yechu jollen namne afan oromo dubatule ke sengira afan amara dubatan rechalan isane
nanno kam dufane
warri kuni jollen filfine dufte lengirti rechalan isane mo nanno kibati jolle dufan awasa adiya kanin kana
Jabir Dabaleyo dubbatu lammeleni Itiyoophiya qabaman kun haga jiya ka mana keessa turan jiraachuu isaanii hima.
Ijoolle kun namoota yeroo baay'eef as mana keessatti ukkaanfamanii turanii manni alaanitti cufama. Manni isaan keessa galan kun balbala lama qaba alaan. Nama isaan kana yeroo tokko tokko nyaata geessutu daabboo isaanii geessutu balbala alaanitti cufa isaa wanni beekan tokko hin jiru. Nama jiya jaha mana san keessa gurupii kana keessa turetu jira. Nama jiya 4 jiya 5 turetu jira. Namni xiqqaan nama jiya tokko achi keessa turetu jira jechuudha.
Mana keessa turfamanii maan hojjetu gaa?
Wanni hojjetan tokko hin jiru achuma keessatti dhoofamanii yeroo tokko tokko daabboo soda waan akkasii namni hin fidaafi. Daabboo tokko nama jahan. Islaisi jiranini nyata Kenya kanatu girechu. Islaisi sani nama sadii nyatan. Warruma isan dedebisu kanatu doisi akasiti sani fida male isa wani bekanto konjiru ar aboru dimtani jirani finin sobani jechu.
Namota shantemi zadetan kabaman kesas adaba afamani beel afkan saat elaman turani.
Warri kuni nama kudatoko. Namni kudatoko kuni jorle gurupi jiran kana kesa injeitani jiramani. Achifurani mana kana kesa waitabasani South Africa singesu jirani. Lafa konna kana geessanii jechuudha. Lafa konna kana yoo geessanii iddoo lukkuu itti horsiisanii achi guyyaa sadiif turan nyaataa fi dhugaatii malee jechuudha. Achi namni iddoo san eegu achirraa bayanii ooruu namaa keessa seenanii isaanii goommana nyaatu nama isaan deddeebisu kana itti bilbilanii yaamanii namni sun halkan deemanii bulee iddoo gurupiin duraa ture kana yoo erga deebisanii guyyaa itti aanu qabaman jechuudha.
Achi keessa akkasitti qabamu jechuudha. Mee haalli fayyaa isaanii akkam ijoolleen dhukkubsatan jiru namoota 58 kana keessa?
Isaan keessa namoonni 6 dhukkubsatanii nyaata irraa akka ka'ee namoonni dhukkubsatanii jiranii gara kaasaa qabanii kanaaf mana yaalaa 7 tarii geessanii turanii namoota 6. Namoonni 6 kunillee fayyaan keenna bakkatti nuun deemne jedhanii amma gaafa guyyaa 11 ji'a kana hospitaala akka deeman manni murtii ajaja kennee ammallee.
Jaabir lammeleen Itiyoophiyaa kun marti isaanii dargaggoota gana 26 gadi akka ta'an isaan keessaa namni tokko garuu ga'eessa abbaa ijoollee 6 ta'uu dubbate. Manni murtees miidhama godaantota kana arge himata irratti banuu dhiisee akkasumaan gara biyyaatti akka galan murteessee jedhe kamisa darbe. Murteen kun erga darbe guyyaan 6 darbus garuu godaantonni kun ammaa buufata poolisii Kenyaa keessa jiru. Ajajaan buufata poolisii lammeleen Itiyoophiyaa kun keessa jiranii yoom akka warri galu gaafatamanii deebii kennaniini lammeleen Itiyoophiyaa kun boruu yookaan immoo iftaan jimaata gara biyya isaaniitti argamu jedhan.
They'll be repatriated either tomorrow or the day after.
Gaba Sagalee Amerikaaf Galmo Dwight, Nairobi.
Ya tawal wale
Dr. Dikko Yokan Ruth Wario Africa Kibba University Free State Kesa Computer of Odefano Technology Bar Safety Ittigafatam Tudame Computer of Gudina Technology Ti Barumsa PhD Selech Matfitte Barakuma Lamaf Kuda Sadet Waraka Qoranno Kuda Sadi Barresite Baranammo Afurbafte Barule Science America Springer Ratmatam Fame Raheddu Akata Africa Technology Barnotan Gudisu Dandan Ratbarresiti Dubartin barumsa saayinsii barat sadarkaa guddoo ga'uu akka dandeessullee agarsiisuuf teeknoolojiidhaan ummata sa'i qarqaaruuf barumsa kana jalqabde. Ammallee kora qorattoota saayinsii addunyaa irratti hirmaachuuf Kaaliforniyaa dhufuutti jirti. Sooraatu Afrikaa Kibbaatti bilbilee dubbise.
Dr. Ruth. Eessa dhufte as geette?
Wannan hin jechuun hin jiru. Akkuma aadaa garte ijoollumaan baaddee isa guddatte. Diqqo dirqee taa'utii malee wanni namni hojjetu.
Afrikaan kibbaa yoo hedduu nama biyyi orma of keessaa jibbiti waan akkana kanaan beekamtillee jajjabeenni barnoota Afrikaa kibbaa tanaam ormaa nam biyyi ormaa of keessaa jibbitu tan irratti ammoo nam uwwaa ilmee dubra taate tan sadeenu akkam walti dandeetteetiin asiin gaatte tagam ciniinnatti asiin geette.
Waantu keessatti rakkoo hin jirte waan kanaan poozitiivli fudhate kennaa yoo atiin marra cufa. Iba jirete waan kana filaafilaa garuu tokkollee ba'uu hin dandeessu waan jennaa marra cufata namni yaadda inni kan iba jira waan haalatti qabda ammoo jaati nama waan kana chaalenjees ispaati of laayif soo jee warri sinfeenillee isfaayina tamme iskuula kee barumsa kee jirta waan amma jalqabatte fixachuu qabda.
Maanta siin siqa oofsimoo ciniinnacha.
Fedhi waan keessa fedhiin keessa qalaleen oofsita waan feetu oduma keessi dhaanan illee.
Keessumatti PhD kompiitarri PhD ga'uuf ilmeen dubra PhD ga'uuf jechuun guddoon argitu gam barnoota saayinsii kanaa yoo hedduu Ameerikaa keessatti namni uwwaa namni dubra barnoota saayinsii kan barachuuf PhD ga'uuf dabalaa deemuu jiru lakkoofsi kun maanta nam dhibiseedha.
Namni uwwaa uftuffanna beektaa waan kana ija laaltoonni waan nam dhiiraan dubbeenne atam hojja saayinsii tocheedhaan namni uwwaan danda'uun. Erga akkasii jira so namni hojii ol guddatu namni uwwaa kun hooyyoo yaadii samaa waan kan hin danda'uun ol guddata marroo yaayyuu mata keessa kaa'anii hundi kun si jajjabdu yaani mata keessa kaa'anii fuulli guddiin akkasitti guddatan so waan marra dudu waan kan namni itti weelaaluu mayita tam hojii hundi kun beektu si jajjabdu garte hojii namni dhufu namni hedduun jajjabdu si jedhe itti buute laalte sila hojii of jajjabaatatummaan ofumaan waan kana agartee yoo si jajjabdu gartasiin akkasii yaadachuu mala. Gaafa tocheelle namni hedduu kagarii waan kan hin dandeettu ammoo akkasii isaatti firra balleessi kanaan jedhan. Alamuu akkas naan jedhanii dura dhabanatti yoo fiigaan hin danda'ee keessaa yoo ammoo siifna dura deemtan ni danda'e. Ani warra yaayyuu fuuf deemroon soo akkasii namni filaale.
Amma tun beekumsa kan baratte PhD argatte doktarii taate kompiitar saayinsiin waan durii fe'etu waan argatte. Maaniin ijoollee qarqaartaa jennaan wujilama hojjechuu jiraa jette wujiin qara fiixee ijoollee gurri ulfaatu nama gurri hin dhageenne gurriillee dhagaa kitansaa dubbachuu hin dandeenye taquban walaasaan ijoollee tan qarqaaraa jette ijoollee tan akkamiin qarqaartaa jennaan Afrikaa kibbaa keessatti piroojektii tokko jalqabee jette piroojektiin tun viizhin beezd saayin laangweej and hand geesteer waan kompiitarii taasaanii qubaanii taasaanii kompiitariin kaan waan namni jedhe kaan deebisee namaa barreessa. Deebisa namatti maa jechuun sun hojjechuu jiraa jette Afrikaa kibbaa keessaa nama gami barachuu ni jira. Eessa soddomaan sun fulaa dirqam.
Firiistet.
Ijoollee ganna gamiitti namni barachuu ni jiram.
Ijoolleen kun ijoollumaan ganna 9:20 jiddu.
Ijoolleen agam jaalachuu jirti.
Ijoolleen paayiloot istaadii sun irratti ijoolleen guddoo jaalatte ammallee guddoo barqaarte barsiisotii guddoo irra gammadde. Marroo pirojektiin kun dhuguma warrallee ni qarqaara.
Fiyootuun akka dansaa milkoofteetiin jettu keenyaallee ittiin dabra aanaan jettu keenyaa ijoollee hagam barsiisuu feeta.
Iskuulii tokkaan amma taageettiin tochee gara Nairobii keessatti ijoollee 1,000.
Man barumsaa miiti keenya keessa.
Seentiluuk
Station School Nairobi gar kasarani
Dr. Dikko Wari Bekhani Africa Kibbat Professor University Free State Scientist Computer at Kumjolle Badia Quran Daka Bisan Daka Gudde Ummatun Karkaru Fitru Fejet Jolle Africa Gurre Ulfatu Hanammo Akadu Yewan Daga Undan Den Karkaru Appio Hanammo Application Computer Hojjechu Jirt Africa Kibbat Kenya Kesa Jolle Gar Humto Kotan Karkaru Jirajette Jolle Gurre Ulfat Maft Karkaru Feta Jennan
Jolle Nam Bidani Maro Itu Fulan Kabdu Namana Tupachu Mendetu Nulenam Tete Worke Sati Odan mula tadi, odan sirat tadi, nama guruin kami, guruin kami na, orang lain, odan tu pergi guruin lain juga, orang tu cina dengi. Orang lain macam tu tuwa tanda sumber baru.
Konferensi kuda berhujur jerta konferensi kan rata Florida ti, tahani konferensi kuna ni, konferensi korat tu ti, okan amu oge yuti komputer ya dunia wal terufani, Afrika kibah esak kat nanti tete nama suma suma berhujur, makan ni konferensi kan.
Human computer interaction. Human computer interaction is a human being myself now interacting with the system. Programming and touch on inama application in kunama configure over carol kabade one zin in interpreter.
Afande bisef.
And then it write down the text. Text can one zin. Maybe for example, what's your name? Over there. So what's your name? What's your name? Level term akatini war or random the teacher. Kumuwani the teacher. So kung kana mo diyan yung wana to chef yu, si computer kung namin kaya fana yung kiro amel wot siya ne hindi pata.
Akum WhatsApp ilen, Facebook ilen, email ilen, Viber ilen, akum ano kung tuftu ni app injer to kana mo application injer to. Jolle guriya wanda genitana, jolle guri ulfat. Technology dunya jala namne karkaru wao jachufi jira jate. Projecti su makane nam?
Projecti na arkabu. Application was jolle duuda arkara. Visual based gesture recognition system elami.
Vision based gesture recognition system jete computerin akwariti dubbato. Arkwarra la aletin. Dubbata jalalle barresaf. Computerin wala sahani jachu. Ni korea tidemu fi jirtuni application hojjechu jirtan biyet ma chuf demu jirta
wana tuchi project an tuchi kanama nayamani worra nam order sisu de
yo fakenna fi tunim si mil kofte akdan sa demte wana dibina tojjechu fetman
awni tichu fedu wani mumen kamne ya di gudana nqabo borani betta ada qaba ada sana muane tuana ada to borani tulfatu jaro lente tedure tunam ganille ni deme wani wekiti worra honi worre de kunini Imbat, macam mojol na marek kiri, oftun ini, 1-300 tu. Teknologi ni kan monisi nukar kartu. Information ni kerja ama 1 community, 1 ada, 1 sim, akunami fitamu. Amo jat information ni kan, dibiar ni 1 am database, database ni kui. File lu kerja komputer kan berarti, berasite, information database kan. Kesa turun tu je, 1 takka kan le 100,000 generation kat oftu. Information itu tak kau boleh dapat. Orangnya nama jarol itu wanah dah nak kau baca deh. Nampaknya angkam nak kerak kakak ini dengan kerja orang dah. Amuan itu wanah traditional medicine dan yang kau ni orang di kanan ni. Traditional medicine ni hamba boleh ni jawab. Information tanam sistem health okay wajib dan dia na. Orang kerja kan dia kurs boleh ni musuh jer. Karom ada wah worry tuh. Ojek sama komputer kan erkete. Dunia am flat fawan, wan rojel, filmen. Imbarati, tuan kasih suruhnya iya ada. Film boran aja pampet tak boran ni fikir. Fakir nam boran tu orang yang efa ibaratnya hubungi fayizan. Nama am cak cakap ya kini dah dabe jarolen cakap itu. Ikan am kan fayizite. Nama tuan itu ujar. Nama fakir na us khanal le lalani bokarobu. Wan sim boran awa angkat nufa. Wa iralala ni wa kacuk bisa. Kacuk sama komputer kau perbana.
Project itu nama anjat.
Indigenous knowledge system ni. System ni nama komputer kan. Indigenous nama ada tu nama kacuk orang ke nak kan? Knowledge karuma tu nama. So jatuh wa kacuk record kan orang ke tu. Am kara macam system ni wa kacuk jenis ni dandai tu ni. Komputer kan ada tu wa kena nama tu story itu cile. Ya, ada tu justru mana untuk tu nombor tu kami tiada. Mana makam information tu na, orang kau tanda. So makam ini kamu tanda.
Wanu dua korat dah nanti. Tengah nak kes, wanu kamu korat tiba afte doktor.
Tengah nak kes tu afuri. Tukam tu Ethiopia tu ni ICT for development for Africa ni. waani teknolojiin tun gaddaa kisiin dandeettetti nama fita gargaartu Itoophiyaa deemee gargaare shishani kana onlaayinii arguu dandeettani. Kalameessu ISTA Information System Technology illee gammadee fudhatani taan dhibiin konferensii amma hojii torba taamma Floridaa jalqabuu jirkanallee akkasuma piroojektii suni tochee soota dhibiin amma conference in South Africa face makani Southern Africa Computer Lecturers Association so sakla sakla tuleni jim hankesa so tulenama akasuma muangate or lecturers sa computer science university University South Africa flight fajira Southern Africa kanale ke pasule ayu spenglama online jer
gurdo kanatan barreste direnu namba dexi sa guddat ilme dubra ta guddatte asgawu feetun jolle manda teeti jolle romo mangorset
am jolle dubra wonne angorso yak biya hanun len jabanne dechu malle am jeno kala jolle ke nali jeno computer science ka tech nam dikka jolle ke nam wonne ani tinu feedo computer science ka sena ta wol computer science ku ni wana dubara ta so ta tam fakke nam tisbiene facebook no arfa nam gistiru social media khanam analite chuur khan application undi kanani barate developide application kana mata project gurate wa business wa to facilitate you wa to organize dandet so computer science ke ran computer science in kuni wa to diversify the software development so wonni ko tukti ko wa nam kinati wa ndessa wa analite che nam karkara fakena application am intense ran ka kenya he su fam duna kiti alchiti am nani jal qabate ijoolleema university am kenya heessa baratuttis computer science studentiin application umamma developite application ifiinam jalqabate kan amma qarqaas lafa ta'e amma kan intesan tinni adeechina ifla jiru wanti ergan kuna ati jirtuufu filasimuun tatti hasimuun tatti qabdu filasii tatti argachuu computer science waan akka maligessa
kunnet computeri kan akkan jaalatta dhufteefilleeni tanuma ujii tanteeti na ta'een ateen
computer scientist
computer eating phd qabda computer scientist in mena minbenne tiko dides namano jet
computer scientist in kuneli wana tiko chane on programming era computer fan computer hana wana tabare programming kirani database tita web design tita web designing to namma website to wana domno internet rata gartana mut wa computer scientist tocha mobile development dani wana ma telephone lubajira application kanchufa computer scientist tocha network dani amwana kavale internet connection dan sa computer scientist tocha cyber security kanchufa mente chira wana
certificate wana ma waraqat raga ha dunya ke sarga tfaqabda
inkabe yes ya lankaba Canada ankaba, Australia ankaba, China ankaba, Kenya ankaba, Ethiopia orana de ankaba, University of Lambertistan de Batti, Afri Arkade.
Fula khaytum certificate in fula wal la verda bert.
Eyo, ba ngene.
Ngene ya. Yengene kana jechu jeti Dr. Ruth Gandhi Kawario, computer scientist. Kana mo ngeti scientist computer atik wan guddo jirta wan arka budja be fadde malle oribuli
galato
Radio Sagale America Sagantana Fanoromo Sambataf Dilbata Tamsa Sagama Satellite Nile Satin Dabers Kanara Kanuman Tumura Qopi Boritin Wolitte Debina Nagatti Bula
This program has come to you from the Voice of America